bane stop. Rip game is up. Yenzeka lokho. Geninga nono. Hamba ne stop. Kliwe imali yeyiboko. Yenzeka lokho. Geninga nono. Hamba ne stop. Rip game is up. Yenzeka lokho. Geninga nono. Hamba ne stop. Kliwe imali yeyiboko. Yenzeka lokho.
Stop. Kliwe imali yeyiboko. Yenzeka lokho.